www.radiofire.com.
Yawe ni mwei tule kabila kumupashi wenu na wikile na pave senge ni pali mwena ifwe tule kabila miewo Yesu nikuliwe ho lekenya maka yenu yawe ya binaifwe ho mubashi wenu Yesu na wikile
mubashi
mubashi wa mushila
from AfroFi.com.